MKMB one time.
It's all about, it's all about, it's all about, it's all about, it's all about her. It's all about, it's all about, it's all about, it's all about, it's all about her.
Hey, Tron.
Staki kwa mini kauli niacha ni baki mwenyewe. Ahadi zote lizoni pa tutapata mapacha sana kwa mwenyewe. Staki kwa mini minakata vile nivoni kata kama sio wewe. Mahali yote lishalipa na ukanipasi famu menyo yeye. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Umenipa mawenga, umenifanya niwe crazy wewe. Nah. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Mgonjwa niko hoi kumbe dokta uko busy wewe.
Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah. Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah, yeah. Sola batu, sola batu, sola batu, sola batu, sola batu. It's all about, 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 yeah.
Staki kwa mini kama ulikuwa ufiki kilele. Aula beliko sasi fando kaenda kukamatika na uvibente. Sinaga umimi kwenye pesa na upendo nilokupale unanita friend. Kanitunga jinaji vya istofute picha kisa tuku trend. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Umenipa mawenga, umenifanya niwe crazy wewe. Nah. Why umenifanya niwe hivi? Why umenifanya niwe cheesy? Mgonjwa niko hoi kumbe dokta uko busy wewe.
Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah. Napaki nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, nauliza, nauliza why, yeah, yeah, yeah. It's all about, it's all about, it's all about, it's all about, it's all about her. It's all about, it's all about, it's all about, it's all about, it's all about her.